nice now we nice pose.
Pesa so kila kitu, alinifunza mama heshima ndo kila kitu, walisha sema wahenga ukifuata magari, utapotea baby we. Ukifuata mapeni, utapotea mbona nikuita malaika, tabia zako haziambatani mbona nikuita mama yao na watoto wako